Lord of mercy, Lord have mercy.
Sometimes my shani magumu, mpaka wengine wanakunywa sumu. Them wonder how made it so far, them ask how made it so far. Shining up like a star, me shining up like a star. Sometimes I wonder how far I came so far. Sometimes I wonder how life is treating so far. Without you, my life is gone. Everything I put it on, in my life is you alone. You never let me go. Life make you harder. Hata bila msaada, mwame Mungu Baba. Awe usichoke, piga ibada. Yeni msaada. Toa, toa, toa sadaka. Toa, toa, toa ile zaka. Toa, toa, toa sadaka. Toa, toa, toa ile zaka. Toa, toa, toa sadaka. Toa, toa, toa ile zaka. Toa, toa, toa sadaka. Toa, toa, toa ile zaka. Kianguka, wakakucheka rafiki zako, akakutosa mpenzi wako, wakikugeuka ndugu zako. Hata wakibeba mali zako, mwamini Mungu wako, yeye ndiye nguzo yako. Hata ukipigwa rumande, ukapigishwa mguu upande, baruni na afande, kisa chuki za wapambe. Sijali, pray to God and let it go. Pray to God, usijali, let it go. Life ikiwa harder, hata bila msaada, mwombe Mungu Baba. Awe usichoke, piga ibada. Yeni msaada. Toa, toa, toa sadaka. Toa, toa, toa ile zaka. Toa, toa, toa sadaka. Toa, toa, toa ile zaka. Toa, toa, toa sadaka. Toa, toa, toa ile zaka. Toa, toa, toa sadaka. Toa, toa, toa ile zaka.